ndo na isutamu na ele aju. You are my embe, you are my dodo na isutamu na paju. When you want kinge baridi nishike nisishikwe na malaria. Ligi ya mapenze baby tushinde tufraie mpaka Amerika. Asante Mola kwa kunipa zawadi, asante Mola kwa kunipa mpenzi. Namwita Ima, aha, Ima, Ima, I love you my kile. Namwita Ima, aha, Ima, Ima, I love you my kile. You are my uwa, umeni uwa, nimejua, wendi ujua. Take off papa, take off mama, I will love you, my lover. Take off papa, take off mama, I will love you, mashallah. Asante Mola kwa kunipa zawadi, asante Mola kwa kunipa mpenzi. Namwita Ima.